Ɗen fuu sagitotoon e jeɗɗiri nde Sour Baba Corinne on kelli, mi yetti on sanne e hettinade yewtere meɗen nde ɓurɗon fuu yide Yafa Soir, yewtere nde fondation urondel walliti en nde keɓuɗen. Toɓe kibaruji meɗen ɗi hannde, si Allah jaɓi yaran en lendegu centre ouest, toon en jahan kalawen haala jande nokkure omtanande fo yimɓe gara janga wonde ley dene wiyetede Isaku Koudougou. Sakira ɓon wolɓe rewɓe leyɗon e hoore muɗum wakkati powtiri ndi nde nokkure wiyetede bibliothèque omti dammule muɗum fa hokka sukaɓe janngoɓe mawɓe ɓe keɓa e saare yaade powdire hitande hikka. No golleji mabɓe ɗi jarata jooɗe fa waɗake le fiitugol kibaruji, si Allah jaɓi on keɓan faamal. Ley cellal du en jahan hannen ka tinnude ɗen e andal e na wiyetego varis, debbo biyeteɗo docteur Aminata Nankara, debbo e hoore mum ko tubako mbiyata angiologue. Si Allah jaɓi o waran o hollita en to radje ɗe gooni e na wiyetego varis. Ley cellal fa hannen du en kalowan haala na wiyetego variole du singe, e nde jeɗɗire en fo eɗen andi variole du singe o toori Afrique sanne. So ɗo ka en jetta Allah fadde nen ka nangu waraile leydi meɗen, amma ɗum hatta en rentade sanne. Sour Baba, mi yetti on sanne eko cuɓiɗon studio Yafa e golleji muɗum. Yeeso micro ɗo hannde Wabibada Diko, e jaare yeeso
to ɗuruɗen
nden aljumaare no gay e tati lewru uti tan dum unay ɗiɗi e no gay e nayi. Omtiren kibaruji meɗen ɗiɗo e yaade ley dende wiyetede Issou Kane hokka Koudougou. Ley nde dende nokkure omtama nde yimɓe hewɓe na gara wakkati fuu. So ni neɗɗo yottoke ka na wawi darde nokkure nde ne hoore muɗum, saabu guineji kewɗi ne gontoon ko haɓɓodi e neesu ɓaleɓe. Ley nde nokkure e hoore muɗum bibliothèque ne woodi, ɗo yimɓe mbawi keɓa dewte kewɗe janga. Wawtu potiri mo gonɗen ho so gonga sukaɓe janggoɓe hewɓe ne gara keɓa nafakka ɗon, saabu ɓe yimɓe keɓata kamɓoy ka jaha e powtiri, amma sana jaara jande muɓɓondi yeeso, saabu woɓɓe maɓɓe keɓa tilade. Ndeli o bibliothèque no wodani ɓe nafakka sanne. Gollidiji amen Daniel Wedrago kam tawa toon dañi ko heɓani e nde sacra meɗen pilte fulfulde enquêtino.
E honnuma ko sapordu Houssaini Kabore no werta ɗum mono ɗereji dewtere antitene le mal de la peau mo ɓi Burkina Monikil bo dow winnoy o janggo mawɗo première année lettre moderne janngirde ma no wiyeten université Norbert Zongo Koudougou. No sellina ɗum on no anni makko nokkudo to dewte mbawi janŋede nokkure mbiyeteɗo bibliothèque Clémence Koul Dissouka.
Ɓawo powtiri ni nam rewa e ɗon ɗen e ɗi wakkatiji, woɗi ɓawo jande dewte woɗum hunde welude sanne. Ko ɓuri fuu minen wonuɓe li lettre moderne, mi tawi salla warude ɗo en mi waɗa powtiri yam ɗo, woɗi nam janga dewte.
Rasmane Poubéré kanko ɗo neɗɗo jawa wakkati fuu lende nokkure no janga ɗum mono dewte nde nokkure natiji wuro kananke finatawa Isuka kanko yo janggo mawɗo master de littérature et culture africaine, kanko ɗo suɓakina janggude ɗum on finatawa leydi ɓaleɓe. Ko heewi fuu ɗon yiɗi ɗum on no ñallugon fo heɓa ɗum on no anna fo inna ɗum on no talkulma ko wiyete ɗum on no mémoire hikka, o heɓan ɗum on no sa'a, o heɓa ɗum on no nafa nokkudoto dewte ɗe gonto ɗum on nokkure wiyetende bibliothèque, saabu nokkure nde o maaka le potiri janggoɓe.
E fayiliji o en dewte ɗe keɓumi darude, o dewte jahoje ko haɓɓoduri e ŋeeñal e tawti fa hannden fina tawa no woodi kasin ko winda fa hannden ko yaata e laamorde, e tawti golleji janngoɓe mawɓe ɓe en wonno ittidiyan en ɗum du mi heɓi darude fa heɓa tawe mi ɓeyditi kasin gollal am. O wakkati powtiriji kam heddi fa hannden, woɗi woɗum joburuyel lobbel, woɗum waɗi ndenan woni ɗo fami waɗan
arande nde yo octobre yaade ɗum on leurgier wonno ko bibliothèque o omteteno nde ngan bibliothèque Clémence Koul janggo mawɓe ne mbawi warde toon wakkati potiri sukaɓe nde. Ko saabi ɗum du noon ani jande janggirde ma no wiyetene ɗum on université heddina yara yeeso, saabu ɓe keɓa hiɓɓinde ɗum onno programme ji maɓɓe ɗin. Hooreɓe darunoɓe ɗum onno nde nokkure kamɓe ɗo ɓe kaja kana ɓe dowtira ɗum onno soori maɓɓe warɓe winniti toon fa ɓe keɓa ɗum on anne ɗo ɓe kani heɓde. Souleymane Biye kanko daranta hawjade ɗum onno bibliothèque Clémence Koul.
Wo yimɓe wonduɓe anniyaji ley filde, wonduɓe exposé ji mémoireji, sinini en adi wo kamɓe wonno waroɓe fa kewa. Hitande hikka nde en mi adi aadi tawe nokkure nde en ombay fa heɓa tawe janggoɓe mawɓe e tawti haddu nokku fuu ha jaɓe diwte tawe na mbawi heɓude ɗumɓen ɗo. Mi woɗi min ɗoytirande faɗo to jande fuɗɗi towi hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi, duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e joyi.
si dewte jangetede felfele no way hebede lende nokkure o bibliothèque na jogi dum on nokku doto on nateli jingodi wodi nabe jogi ko wete dum on connection wifi kibirado sabe fibre optique falita dum on soli mabbe ko ta dubi sappo handen won ko bibliothèque o wadira yo bilirka modo ko hokko neddo ko jido dum on o adi falita dum on no jangobe keba anne naba saga premier kananki isuka.
J'ai voulu parler.
Mi hapte ke fami fudda na heddi kasin kantiniji dewte bende amen na weli eno jangobe e tawti fa hannen jangobe mawbe dun itidian be en garirta nokku o en wodi kasin e do nokkure de en mi haajama kullude salla no ombay warude wodi ngollon to horejo on tawe o matay fa e natide no on wodi fa hannen kebon dewte bawde om tande on annaru sabu universite om tanta kono haddu annaru fu
l'univers
walita dum on jangobe famarbe jangobe mawbe hebe kebde dum on anne felfere le jangon dewte horejo finata wa isuka no haaje om tego dum on nokku mawdo bonne dum on de nokkure om teten dedu na wawi jabde dum on dewte jangetede ko buri dum on ujinaaji falita dum on jango ben.
Allo docteur
hannen ka yasi Allah jabi entilodo to ena wietengu varis angiologue cardiologue docteur Aminata Nankara hollitan en hore mudum nawungu moy buri torude to raji di hore mudum go waddata de tergal bi adama remme golidi amin safiatun zongnaba kam yewtide makko de sudu baba wodaki sacrament de pilte fulfulde enketino
ngunya wulena. Yoleo beta na ngata na yonwe.
Alo, c'est une maladie.
Donka, kutum nya umba umheuta de boy korkufu. De oleo be won kutum yawi nangude sabkam enka. De tet de mutum endon kujikiu na wailtu wakatifu. Varis on, na waipe yidade de debbo sabu. Kam enka kujikiu de nangonton kuhabuti. De longu mukbe, wautu ndimata kasin. Ma wakati debredwen. Then kuje wailte tode na duita sembe dugidi iye. De leo be kam en. Na hasi yawde hebde varis on. Delle hunya mbawunangu de debbo na waynangu de gorko de rewbe wonko mi jaawi jabbitaade ko habbi hinigol tedde mubbe sabo rewbe kamben wonko buri haybude tedde mubbe kamben buri darande tedde mubbe ko habbodi e nyaajo e yaade
l'esthétique
de sadaaji dileji dum waawi minnyande binnyana adama.
Et quand c'est maltraité ou quand c'est pas traité
so saura ka fa wodi madu so saura ka fi yidu way waddu sadaaji kewdi honde min kebi limtande on jooni di de so dum heddoro ke non waddana sadaaji mawdi rufugol iyam wawtu fu mbey tan sadaaji sattudi goddi da ko wete thrombose dum e rufugol iyam wawtu fu sadaaji goddi do no way hawrede li wakati jiutudi din sadaaji li wakati jiutdi no way taykede tergal bandu warata bonude madu halkugol mudum fe bandu dun semme mudum waran do yitaade sab ko jikewde na bay bonude tergal bi adam rembe dum le sonade inoke nandalda dum ni le duubi wala haddi fu le nguru bandu dun waran bon dum fu wartana waddande neddo buu ciattude ko habbi dadi dem buu pewata dem buu na way boyirde duubi joy jeego fayaade sappo min kebi jabbitaade nyawbe madu nyawbe be min jabbitoto wontube e buuye ko buri duubi sappo idum sawre amma yaati tagada sabu dadi din ko heewi laje mudum en wodi mawni san ngala sembe sembe yiyam dam na heewi de terga banu dum bonnama haddi sembe yiyam dam no yarata non so dana ka fu bulnde wa samtuti
e fatimine nen bayi jamde ndare salle ngu nyaaw na hulbinina
allo
no way wi ed nyaaw ngu wana nyaaw bongo le wakati goto wa wi ed wana nyaaw bongo wakati goto amma kulal ngongal le nyaaw ngun du habodakina rufugol iyam wawtu fu wawi sabade mayti so nanon o hunde wawde heddrade ni hakke du wala haddi fu dum o nyiraki dum yeyi sengo wongo tawe na wata na yi e hondagu garul do don de na wata wala yide ka de na wata amma ne na hani kamdu filade fama lugin dindi tewtugol kibaruji fa fama yalla wo dum valise gorgot ona na nyongongu suudi far don fa na wata ne heba filade safari majum fu fa heba sak mawnugol mu sabo nyaw be dongu dum yatirta tiagal
il ne va jamais regresser.
Ko kaajado leba mun ko kaje don sakira bombol be rewbe e jeddi je tagidiide de so gong en tayko ke na wetengu variole du singe gu be do ke sonne le leede balebe do talata o en fu en mati e kibaruji kesi mballa docteur bieter hawa traore o dermatologue no kuri wetene centre hospitalier universitaire na hokko bogudugo ton holliti en ke ngu nawdu si neddon heba don fu o bi adama remme nangudo ngu na wayrabude bandu matawe daba jogi no ngu na wayrabude tomote matawe hunde tawdaade bi nangu neddo yotti memi nangu no fuddilta wakkadi gomo bandu neddo wulan hore mudum na nawa sanne do wodle don jokkule mudum fu nawam baawu mudum nawam wodi sindaram e hore mudum jomu semme mudum duytoto sanne hondube bandu men fu soni teddo tayko kedum le tergal mudum matawe putto putto no punti do tergal neddo fu ya wana lawla suudu docteur sabu se rentaka hon ngu na woni e mudum sakirabo modbe rewbe ndelle hanne si Allah jabi en jahan kettinoden dum won dermatologue bi'etedo Awa Traore o hokkanen kibaruji kewdi o gollidiji am bi'etedo Caroline Yelemu yewtide makko de secrétaire meden priorité fulfulde en kettino.
Pour le traitement, il est symptomatique.
Koyata ta e sawrugul nyangun hunde de tit asanne sabu na way wiede na way sawrirede dodo ndagu jum na way sawrade wuro madu na way sawrede loctrole satay nyangu hebi sattude sanne wodi du ko buri yawde fu wana hunde hulbininde sanne amma do nyangu yawi sattude sanne wodu sukabe madu fahanden rewbe teddube dum debretue ma do yimbe wondube e nyawuji bawdi duytude kujji fungonde tedde mumbe bawdi wallutunti dum en far habdugo le nyawuji na hani du ko nyawdo on woddine yimbe to heedi funde o loklore ma du wuro woni na hani woddinede yimbe na hani ko nyawdo on henne sera wodi ko beydata dum du na hani ko tawe nyawdo on gineji fuudi hebi memude tay gineji din lote fa laba tawe ita tundi fondi e kujje den mbawdi sabanaade neddi nyawngu cinta wala raabe yimbe wobe e no kibino mi hollide ni sawrugul majjum tiida sabu fogul tergangal na sawre faake na wodi so modama fu na wayi samtinde do hunde fu ndagu wonko nyakuno e tergal joom fu e mballita dum fa heba samtande e ne nodde watta de hisa nyawngu ka go ka fu na hani ko neddo ren horem sanne so tawi won cikkitirte do yalla na wonde nyawngu ma du fa hande womo nyangu nangi fu neddo hani ko tay woddo joom ma du wakkati fu tay neddo reena hore mudu le woddinde horem kam du e neddo fu gondudo e nyangu ma du hunde fu ko wi'a ta wade ko habbi on ko nyawu neddo tinno jokkadi adiji ko jaadi e ko nande mudu wada ko wi'ete mesure barriere dum wodi du neddo tinno tinta nyama tiw tiw kujje ladde de defa ka fa wodi kujje fu de kyotten fa jongen defen dum fa benda tinta du ngehen e dem mema kujje mbatude tawe en pilaki ko kiowuden juude mede
surbaba en kawtunle amma si Allah jabi du geddir warore en keban yidude fadde meden seddum yoppidan e sakkiki meden yimata pate wadnon ko weli Allah newan en geddirinde du Allah renu en